Oh, singacula elinye iculo emva kwelinye sivuye, ngoba la maculo abonakalisa into enikwe umntu ngamnye. Apho umbhali weculo uyacula uthi uvuyo lungcwele lugcwalise umphefumlo wam, uthando lukaYesu noxolo. Kumele sizibuze uba ingaba sigcwaliswe luvuyo olungcwele, ngaba sinalo uthando lukaYesu na entliziyweni zethu. Apho khona uxolo sinokuphumla kuye, apho isisekelo sako konke ukuthula. Ukuphumla kwethu nguYesu. Yanga inkosi ingazisa kuthi sonke oko sikuzeleyo apha kule ntseni, oko asilungisele kona. Ngoku siqhubeke sicule sithi, oh wena nyana, nyana onobuqaqawuli, ukukhanya okubengezelayo emphefumlweni wam, manjonge ngovuyo kulo lonke iphakade phezu kobuso bam, Yesu. Udumo malibekho kuwe, Nkosi. Siyavuya ukuba akumelanga ukuba sibe matshambatsha njengabanye abangenathemba, kodwa sinethemba enkosini kuThixo wethu. Masithi mhlawumbi sifunde ilizwi phambi uba simnike imbeko, simdumiso. Sifunde indumiso, indumiso sahluko seshumi sekhulu elineshumi elinesibini. Sawufunda phana indumiso 112. Haleluya, hayi uyolo lomntu omoyikayo uYehova, oyinoneleyo kunene imithetho yakhe. Iya kuba nobugorha ehlabathini imbewu yakhe, isizukulwana sabatetye sikelelwe. Ubuncwane nobutyebi endlwini yakhe, bulungisa bakhe buhlala bumi. Baphunyelwa kukukhanya ubumnyameni abathetye, benobabalo nemfesane nobulungisa. Unoyolo babalayo aboleke, uya kuyimisa intetho yakhe matyaleni, ngokuba akayikushukunyiswa naphakade. Uya kuba lilungisa elikhunjulwa ngonaphakade, akoyikiswa zindaba ezimbi. Iqinisekile intliziyo yakhe, ikholoze ngoYehova. Izimasekile intliziyo yakhe, akoyiki. Uya kuda ababonele ababandezeli bakhe. Uyahlakaza upha amahlwempu, bulungisa bakhe buhlala bumi. Phondo lwakhe luphakamile lunozuko, onke ndawo yena uya kuwubona qumbe. Atshixize amazinyo anyibilike, umnqweno onke ndawo uyadaka. Itsho nje kakuhle apha, intliziyo yakhe imiselwa akayikoyika, uqinisekileyo akayikushukunyiswa naphakade. Ilungisa liyakukhunjulwa ngunaphakade, konke oku kuyamangalisa. Kwabathetye kuvela ubumnyama, ukukhanya ebumnyameni. Unenceba ugcwele imfesane, ndoda nobulungisa ibonisa ububele. Ngokuqinisekileyo akayi kushukunyiswa, olilungisa uya kukhunjulwa ngonaphakade. Akoyikiswa zindaba ezimbi, iqinisekile intliziyo yakhe, ikholose ngoYehova. Nantsi ke bazana nodade athi, ngokunjalo asoyiki, hayi kodwa singaba nokungafihlisi. Yinto odumisayo ivakalisayo apha, uthi akoyikiswa zindaba ezimbi, iqinisekile intliziyo yakhe, ikholose ngoYehova. Abo babeka ithemba labo enkosini ngenyaniso akumelanga baboyike, akumelanga babe naxhala, ngokuba uyabakhathalela. Ukuba singafikela nje kwinqaku apho sinokwamkela kungokholo, sibeke ithemba lethu esandleni sakhe ngobomi bethu bonke, inkosi iyakuyenza yonke into ilunge. Dumo kwigama lakhe elimangalisayo. Noyolo indoda eyoyikayo, inkosi ethanda kakhulu imiyalelo yakhe,
Ewe, ilizwi likaThixo ngumele ibe siseko sovuyo kuthi. Kwa ngithanda ukuthi asinokuzenza. Asinokwenza ngokwethu oku kodwa mele kusetyenzwe ngumoya kaThixo uba sivuye enkosini elizwini lakhe. Ewe, ngubani onalo olivuyo? Ngaba ulwamkele? Okanye awulwamkelanga? Uba unavuyo kuko, ngako oku malunga nelizwi. Kodwa xa unovuyo kulo, sibone okuhle emehlweni ethu, singaphili ngaphandle kwelizwi. Kumele silithande imihla ngemihla ibe kukhanya ezinyaweni zethu. Wasina ukuphila ngaphandle kwalo. Siyazi ukuba asiphili kweli hlabathi ngesonka sasemhlabeni kuphela. Kodwa oku kukutya kwethu. Yinto esinika yona le inkosi nika umntu wethu wangaphakathi. Ilizwi lakhe, udumo, kwigama lakhe linobuqaqawuli. Ewe, siyavuya. Uba sinokuyithemba inkosi. Ukuba sinokuxhomekeka ngokugqibelele enkosini. Ngoku ngamanye amaxesha ithemba lethu enkosini lingangaqini. Kodwa kumele lifike kwinqaku. Apho sibambelele khona ngokuqinisekileyo njengeankile. Apho sityalwe khona. Sibalele encedweni lakhe. Siyababona bathembe inkosi, abayikholwa inkosi. Abahambayo bevuya. Behamba kwindlela inkosi bavumele ukuba bahambe kuzo. Abakhathali noba ubunzima buthini phayana. Babeka ithemba labo enkosini kwakhona nakwakhona. Kwaye babesazi ukuba inkosi iza kubakhokhela. Ufunda ngoDavid kunjani le ndoda ngamaxesha yayihlutshwa izinto ezininzi kodwa yakwazi ukuthi ekupheleni inkosi ngumncedi wam ungamandla am uyinto yonke kum nathi ukunjalo singathetha into enye ungangabonakali kulolo hlobo nditsho nakubomi bethu kodwa singaba nokungafihlisi enkosini kuthe waba into yonke kuthi ngakoko siyavuya. Xa sifunda indumiso isahluko seshumeni esithathu umzekelo Davide uthi kunini na Yehova undilibele kwaphela kunini na busithelisa ubuso bakho kum kunini na ndicebacebisana nomphefumlo wam ndinesingqala entliziyweni yam imini le kunini na lundiphakamela utshaba lwam. Bheka undiphendule Yehova Thixo wam, khanyisa amehlo am, hleze ndilale ukufa, hleze utshaba lwam luthi ndimeyisile, bagcobe abandibandezelayo xa ndithe ndashukunyiswa. Ngoku nanku umqolo ufika uthi mna ndikholose ngenceba yakho, mayigcobe intliziyo yam ngosindiso lwakho. Ndiyakuvuma kuYehova ngokuba undiphethe kakuhle. Ewe, le ndoda. Xa sijonga ubomi bayo bonke, azange ahambe ezindleleni ezimnandi ngendlela mhlawumbi wayefuna ngayo, kodwa wahamba. Kwaye wayenento enye ngumdla esengqondweni yakhe. Wayesazi ukuba makajika abheke kubani. Wayeyazi uba angathetha kubani akhalaze ngayo yonke into. Waxela inkosi. Yeyona nto umntu angayenza leyo ebomini. Baxela inkosi yonke into. Uxolo wesihlanu. Uthi mna ndikholose ngenceba yakho. Kwaye mhlawumbi yinto nathi okunjalo esiyidingayo kule mihla. Uba sithembele kwinceba zikaThixo sazi ukuba uyasikhathalela. Noba indlela ingabonakala imnyama imihla ngemihla, mhlawumbi singaba nentlungu ezintliziyweni zethu, nezinto eziliqela zize phezu kwethu zisinqunge kwaye mhlawumbi kungakhona iintshaba ezininzi njengoba zazikho kuDavide kodwa udumo nombulelo nje ndikholose ngenceba yakho intliziyo yam mayigcobe intliziyo yam kosindiso lwakho ndiyakuvuma kuYehova ngokuba endiphethe kakuhle wayesephakathi kwezinto zonke kodwa waqala ukucula ebona ubabalo lukaThixo noncedo lukaThixo kwaye konke okulungileyo inkosi emenzele kona yaqala ucula nathi kumele senze kanjalo sibaloku kulungileyo uThixo asenzele kona njengoba lisitsho icula maxesha amanintsi asizibona ezi zinto ngokuba lo ungendawo ufuna uzifihla kuthi ukuze singaziboni kodwa inkosi isenzele into ezintle usenzele izinto ezintle ngakoko sicula indumiso sizumizukisa igama lakhe simnike udumo ngako konke ulungile kuthi udumo kwigama lakhe into emangalisayo apha njengoba uDavide sitsho ukuba mna ndikholose ngenceba yakho wayesazi ukuba uxhomeke ebantwini uzawulahla uba koko uzamka kodwa waziyaleza kwiinceba zikaThixo bazana nodada abathandekayo natho kunjalo singaziyaleza kwiinceba zikaThixo size sazi ukuba uyawuzenza zonke izinto zilunge intliziyo yam iyakuvuya ekulusindisweni lwakho ndiyakucula enkosini ngokuba uthe wandiphatha kakuhle udumo nombulelo ngoku andazi mhlawumbi abantu abathile abayibona into inkosi ebenzele yona kodwa xa ndijonge mva mna ndibona zonke iinto ezimangalisayo inkosi ezenzileyo ebomini bam ingaba ungazibona na nawe mzane wedade ingaba siyazibona iinto ezilungileyo uThixo asenzele zona ngoku ewe intliziyo yam iyakuvuya elusindisweni lwakho ewe siyavuya uba sinokuza kuye kwaye uyasinceda imihla ngemihla iyure ngeyure nakule ntseni sifuna umdumisa simnike uzuko ewe entliziyweni yam kutsho umbhali weculo ukukhanya okukubengezela ngaphezu kwelanga ewe yanga nganjalo kuthi sonke kule ntseni yanga singathi elizukweni legama lakhe elingcwele singanqunguphali ngendlela ethile kodwa siphose yonke into isuke kuthi simnike imbeko umbulelo nodumo yazi xa sizivumela ukuba sisingelwe phansi ngohlobo siye sithwala umthwalo sihliselwe phansi side singazi noba masithini na kodwa xa siphosa yonke into isuke ngoku sinako uphinde sihlaziyeke emandleni ngoku sibe nokuvuya kuye emva koko asivuselele ngokutsha nantsi into esiyinqwenelayo kule ntseni ukuba avuselele umsebenzi wakhe entliziyweni zethu noba mncinci noba mdala noba ngubani na uza ebukhonweni bakhe aze evuya masimeni sithandazeni bawethu osemazulwini siyakubulela ngobabalo lakho nokuthembeka kwakho nkosi siyavuya ukuba unokuba lapha kwakhona kule ntseni ukuze sidumise igama lakho eliqabisekileyo sonke sikunike iingoma zokudumisa nkosi ngoba usenzele into ezinkulu nathi okunjalo uthe wasikhathalela usibonisile iinceba zakho ngako oko siyakudumisa sifuna ucula udumo lwakho nkosi sivuye sigcobe njengoko wenzayo uDavide zikhona zonke iimbandezelo nkosi kodwa wajonga kuwe nkosi kuko konke wayekuko esazi uba wena nkosi incedo lakhe livela kuwe thixo ophilayo nkosi nelethu uncedo luvela kuwe nkosi yezulu nomhlaba sondela kuthi okunjalo kule ntseni qhubeka usikelela nkosi sikele abazwana bam nkosi usikele oodade bethu sikele bonke abathebeza bazoba semhlanganweni kunye nathi nakunye nawe nkosi sondela kuthi nkosi nkosi sifuna ubona uzuko lwakho kulenseni oh ubuhle bakho Nkosi sibeka yonke into phansi ezinyaweni zomnqamlezo Nkosi siziyaleza kuwe ubomi bethu ngokuvela kwinzulu zenhliziyo zethu sikunika udumo nozuko haleluya wigama lakho linobuqaqawule Nkosi yanga ungakholiseka sithi kulenseni uze usikelele Nkosi Nqono wethu onyanisekileyo lona haleluya udumo malibekho kwigama lakho linobuqaqawule amen mayibongwe Nkosi asikho isidingo yoba songeze nantoni na kule nto sele sive iingcingo ezixabisekileyo ezivela elizwini likaThixo kwaye siyavuya kuzo kuphela indlela yokholo ekhuselekileyo njengoba lisitsho iculo kwaye kuphela abo uThixo abanike izithembiso banokukholwa kuphela abo iintliziyo zabo ezivulekileyo abanokwezwa ubizo nolonyulo baluqiniseke kwaye yindlela ekhethiweyo njengoba sivile hayi isihlwele kodwa lulonyulo njengoko sithe safumana akukho ngamisebenzi yabulungisa kodwa ngoba bani Umzana uRusu wafundelizwe yakhola indumiso 13 uDavid wadumisa ubabalo ndichona kumnqophisa omdala ubabalo yayinto enceda abantu hayi umthetho kodwa ubabalo kwaye isibhalo esingcwele sithi umthetho wanikwa nguMoses kodwa ubabalo nenyaniso wafika ngoYesu Kristu xa uThixo wayezonika umthetho kuMoses wagqitha kuye ezukweni lakhe zangathi ngoku uzawuva isohlwayo somthetho siyawuba sibi sibe njani inkosi uThixo yagqitha kuMoses ngexesha lomthetho yaze yakhwaza kuye athi nizawuba nenceba kosukuba nenceba kuye ndiyakuba nemfesane kosuka uba nemfesane kuye umnika imthetho wayenogwetyelwa ekwenzeni ukulawula komthetho kuye ekucinezela kuMoses into eyayingamiselwanga kuye into eyayingamiselwanga abantu bakwaSirayeli yayintoni ababopheleleka kuyo umniki mthetho ujonge inceba zakhe inceba yakhe yagqobhozela uthando lwakhe luyatshilwa kumele anike umthetho ngokuba kunyanzelekile kodwa kuphela ngobunzima unokubamba inceba zakhe kuphela ngobunzima apha ano akanakwazi ukulibamba uthando lwakhe ude umthetho wenziwe uphunyeleliswe phunyeliswe injongo yawo kuzubabalo lunokuza ngomlinganiselo opheleleyo ndiyakholwa into eshukumisayo sonke hayi ngemisebenzi yomthetho kuze kungabikho umntu oqhayisayo nabani ofuna ukuqhayisa maqhayise enkosini singaya siye kuyo yonke itestamente endala nentsha yayinguthixo omnye ubaba lolunye uthando olunye olwalunikwe abo babeka ithemba labo enkosini hayi xa umbhalo oculo ecula ngoba bana siyazi ukuba uthetha ngantoni na ubabalo luyeyisa ngaphezu komgwebo ubabalo lukaThixo luyakuyenza yonke into kubomi bethu lunge ngokholo sele kwenziwe kwalunga asifunda zonke izibhalo ulo nyulo sele lulufumene sicinga ngesithilelo sahlose sibini sahlose sithathu ukumiyalezo yezigaba ezisiqhenqe sebandla miyalezo kaThixo ubhekisele kubandla lonke ngoku kufika isithembiso kwabeyisi lo weyisayo iyakuzidla ilifa zonke izinto abeyisi banesithembiso abeyisi ngabo abenyuliweyo ngabo abo uThixo anako kwaye ayakusebenza ngabo ngokuba bayakholwa kwaye bayamthemba akukhathaliseki noba silunge okanye asilunganga sinjani into ebalulekileyo kuba siyamkholwa uThixo hayi nje ukukholelwa kuye kwaye nomtyholi uyakholwa kuThixo njengoba kubhaliwe kuya kubi banintsi abamkholwayo uThixo nditsho nababulali bayakholwa kuThixo njengoba isitsho phayana ithi iyakholwa kuThixo iyakholelwa kuThixo akakholwa kuye xebe kwaye sibeke ugxininiso kwinto enye apha ukusukela ekuqaleni ukuba ayingobantu abathethayo kodwa nguThixo ukuze ukholo lwethu lungabhekisela kumandla kaThixo ukuze ukholo lwethu lubambelele elizwini likaThixo njengeankile njengoba sivile kumaHebhere ukuba iankile yethu yokholo ifikela ngaphaya kumdiyadiya kwingcwele kangcwele ebukhoneni bukaThixo kwaye xa sithe sathabatha konke oku sikuthabathele entliziyweni zethu ngoba ba ngoku ayinoba yenye indlela ngoku uThixo uyaliphaphela ilizwi lakhe ukuze alizalisekise yanga nathi ngamanye amaxesha singaziva njengoDavide ukuba sithi phantse sisenxunguphaleni sithi inkosi kode kube nini na le nto iqhubeka asinokwazi ukunyamezelana nayo inkosi ithi kuthi nyamezelani ke ngoku nibe nomonde ngokholo sivile oku umonde nokholo zihambisana zonke ukungabi namonde nokungakholwa ngokunjalo zihamba zonke abo bangenamonde baye bathiyeke thiseleke ekungakholweni abo banomonde bayakholwa kaAbraham kwakumele ukuba benomonde abeno anyamezele ngomonde zange akumele ahambe eqhuba wonke umntu ephambanisa wonke umntu kodwa kuchaseni noko ke wonke umntu wasikeleleka ngokuba wayenesithembiso ukuba sihamba siphambanisa bonke abantu loo nto iyabonakalisa ukuba asikholwa ngokuba asinamonde ngokuba siyakhawuleza uvuya side sigqithisele yonke into ke yokuwela ezandleni zethu awo bakholwayo banomonde banyamezela bathembele kuThixo amanye amaxesha zezinto zincinci ezisusayo phayana kumda woba noluntu bendinencoko nje ndaba nombuzo olandelayo uba ukhona umntu ongaya kugqirha eyofuna ukuxilongwa ukunyangwa ungabe uyakwazi ukuzithathela eyakho elakho ichiza elizokunceda uye kugqirha ufune uncedo ngabe ivumelekile naloo nto leyo ndithanda ukuthi wonke umntu kumele ahambe indlela yakhe kunye noThixo akekho umntu onoxela omnye umntu ukuba makathathe siphi isigqibo omnye unokholo loba angakwazi ukuzinceda ngaphandle kogqirha soloko uphilile bayisebenza kakuhle loo nto ilungile pha asinamaxhala kodwa umntu kumele azigwebe ngokwakhe sothula izinqwazi esizinxibileyo wonke umntu alandele indlela yokholo kodwa ngoku kufika kumphefumlo oxabisekileyo apho kuzawube khona uloyiko olusentanyeni nindixolele uba ndithethe loo nto kodwa kukhona amathambo ohlukileyo emzimbeni omnye wathi kukhona isikhonkwane phayana esisemnweni sam ndingaya kugqirha na kulapho intlekisa iphela khona loo nto ayikokugula yinto eyenzekileyo edinga nje ukulungiswa ngamanye amaxesha xa sigodola siyoyika ukuba sizawugula andazi uba sifika njani kwezi ncinga xa ndifunda ebhayibhileni ukuba abagulayo baziswa kuyesu ndifunda ngemilwelwe ngemfama ngezithulu ngezimumu kodwa ndikafundi ngumntu owayenomkhuhlana okanye uyayiqonda le ndiyitshoyo siyakhawuleza ususwa emlinganiselweni sithi oh bethu ingaba uthixo ucaphukile nakum uba ugqirha ususe isikhonkwane esisemnweni ingaba ukholo lwam ndilukhanyene na hayi nakanye okanye ufuna ukuqhwalela kungcono uba ucinge kakuhle bantwanana mele ningazivumeli ezi zinto ukuba zenzeke kuthi ukuba sigqwese side singakwazi ukucinga kakuhle okanye sihloniphe gxebe yonke intlonipho mayibekho kuloo umntu okholwayo kodwa zikhona izinto ekumele zizenzekele njengesiqhelo ungadingi noba uthethe ngazo uyazenza nje zilunge ukuba umntu ucinga ukuba makaye kwivenkile ethengisa ezempilo bayothenga ibhotile ethile eza kumnika amandla awubantu banokuziphendulela kuthixo hayi komnye umntu zizigqibo zabo abazithathayo yayiqonda le nto ndiyitshoyo ngaba sizawuphelela phi na ukuba siqala ukucinga okanye senze ngolu hlobo wonke umntu olikholwa akumelanga afune nje impiliso yomzimba okanye umphefumlo ngamanye amaxesha sidinga impiliso kwindlela esicinga ngayo ukuze sicinge kakuhle sibeke yonke into ngokohlelo lwayo singabi ngumthwalo kuthi nakwabanye ukholo lunesizathu kwaye lwenza ngokweso sizathu sele siyithethile le nto kwaye gqibo yigxinisa nje ukuba izigulo iBhayibhile ezixelayo zezemvelo ebambekayo ukuba umntu kwaye singafunda ngayo yonke le nto gqibo yivula nje apha kumateyu sahluko seshumini esihlanu kwakhona imilwelwe khona abantu abazimfama kwakhona abantu abanxunguphelayo abanxunguphelisiwe ngumzimba ungafunda kuyo yonke indawo uba xa abantu baziswa kuyesu kwangekho kuba nje batye into engenabulumko baze abaphila eziswini zabo yayingeyo meko leyo ezi yayizimeko zezigulo zokuba zimfama isiqhwala isimumu isithulu abantu abazidalwa ababandezekileyo ngendlela ebonakalayo kubo ekwakungekho themba kubo baziswa kuyesu wabaphilisa bonke ngoko ngakoko ezalisekisa izibhalo uthe wazithwala iintlungu zethu wathwala ubulwelwe bethu ngamanxeba akhe siphilisiwe kodwa kuba umntu ndifuna ukuthetha okungesizathu ukuze singakhawulezi sityhafe sizive sinetyala sithi ngoku utshaba luseyisile Ngoku siyalukhanyela ukholo lwethu. Ngoku sicaphukisile inkosi. Akwenze ngokukhawulezo oko. Ukuba umntu uthe wagodola, ayiyo ngqumbo kaThixo leyo. Yinto ethe yenzeka kuthi, ethe yasehlela. Singakhange sithethe into ngayo. Ngamanye amaxesha ndicinga ukuba sicinga ngapha kokucinga, sigxinise ngokubaxa izinto ezithile side singakwazi ukuma kakuhle. Ugodola nje babesitshilo ebesibonile kuleve kupheleleyo ngaphandle kokugqirha insuku ezisibhozo nje kukhona ugqirha ngoku yamka. Ngoku kubani othe wonakala? Akho mntu. Ezinto ziyeza zigqithe. Kwaye siyambulela uThixo, abanye abantu baziva benetyala xa ugqirha kumele ambhalele iphepha lokugula. Ewe, ukuba ufumana iphepha lokugula rhoqo emva kwemizuzu emihlanu, nam ndingaziva netyala. Kodwa uba kunyanzelekile, kutheni singenoyifumana? Ukuba ungaphila phandle kwayo kungcono ke. Naxa kunjalo masithi sibe ngabantu abazathuzayo, abangazibhanqiyo phambi kwabanye, abangenzi ukuba sizive sinesazela esinetyala. Kodwa wonke umntu makahambe noThixo, nditsho kwakhona abo bangaphila ngaphandle kwezinto makabonge uThixo imihla ngemihla. Kodwa kuba apha naphaya ukhokhelelwa phantsi kwindlela yokholo ukuze uthi wena okwakho ungaqondi, ngoku masingazivi sinetyala ngako sithi ngoku silukhanyela ukholo lwethu. Akwenzeki ngokukhawulezo oko, kodwa utshaba liyafika. Emva koko siyophuka ngaphakathi, siwamkela ukweyiswa, siyaqala ukukhalaza. Kungekho nesidingo soba senje njalo. Masihambe ngokholo. Noba indlela yethu injani, emva koko inkosi iza kuba nathi sonke ngalo ubaba lolwayo isisikelele. Ulonyulo luyawufikela kwinqaku, abo babiziweyo basikelelwa nguThixo. Baza kuliva ilizwi lakhe, bakholwa izithembiso zakhe, bayakuphakanyiswa ngokholo bahambele phambili. Nako oko sele kuthethiwe apha kule ntsini. Nokuba singaziva kanjani ngeli thuba, loo nto ayitshintshi sithembiso uThixo asinike zona. Ngamanye amaxesha omnye umntu unengozi encinci, noba kwimoto yakho okanye kwenye into, ngokukhawuleza ukutshaba liyeza luthi, yabona, luphi ukholo lwakho ke ngoku? Bawuthina abazalwane, yindlela engeyiyo yokucinga leyo. Abo bakholwayo abathethi ngako nakanye, bayavuya xa bephila, kwaye umonakalo emntweni uzawulungiswa, kwaye bawuqhubeka noThixo wethu. Yintoni yonke le nto yokusizeleka ebukumkaneni bukaThixo? Ingaba sifuna ukukhupha ingcongconi siginye indlovu? Masihambele phambili ngokholo, sibulele uThixo ngayo yonke into, yo yonke imeko. Mhlawumbi yayinguDavide owakhe wamkela ukuvuthelwa ebusweni ngelaa thuba uqinisekileyo zange abhale ndumiso okanye watsicelo. Yayintoni? Watsicelo, kwaye wayenegunya elikhulu loba phamisa isandla sakhe okanye kwenziwe ngomnye umntu. Wathi nje makabe njalo, inkosi imxelele ukuba makenje njalo. Kwaye yayilolo hlobo, zange ahlale phaa iintsuku athi, owu bethu, ngaba yenzeke ngoba le nto kum, ndenzeni kwakhona, kutheni kwenzeke le nto kwakhona? Thixo ezulwini, yiba nenceba kancinci nje kum, oku kundenza uba ndibe nomdla omkhulu, uba ndibe nexhala elikhulu. Le nto yenza ixhala elikhulu, andinakuyazi uba ngoba ukuba uThixo usenomdla kwizinto ezincinci esithi thina sibe nazo, kubike uba sibe nomdla thina ngokwethu kuzo, kodwa ukuba besiza kwenza oko kunjalwa ndiyazi uba besiza kuyaba yintoni ezawulandela. Unezinto ezinkulu ezaneleyo ukuba azenze, kwaye kumele siqonde ukuba nje uba sele kuthethiwe uba kumele simbulele uThixo kuyo yonke imeko, ngokuba yonke into eyenzekayo sebenzelana okulungileyo kuthi. Kuba sikuboni oku ngendlela yokubona iBhayibhile, soloko sibambana nathi, sibambana noThixo, sibambana naye wonke umntu, sixoxe malunga noku nokuya. Kutheni kulolu hlobo? Kutheni ungelulo lwahlobo? Imini ngeni, imini phuma, siye sibadala, sibabadala, sinolunya, singayincedanga yonke lo meko. Awu bakholwayo bavumelana ngokupheleleyo kwaye banobele ngobulungisa bukaThixo, bahambela phambili elukholweni. Andiqondi ukuba uAbraham wafumana ilihlo lomntu othile, wabona umntu othile waze wakhalaza ukuba akhalaza kuThixo uba akenzi ngokukhawuleza. Siyafunda kuba uAbraham wamkholwa nje uThixo, wayezange athandabuze ngokungakholwa. Awubathandabuzayo bangenza abanye ukuba bakhubeke, kunjalo siyazi loo nto. Xa umntu ekhubeka mhlawumbi awe, abanye uye athini? Alale apho, hayi, umntu abo bakholwayo bahambela phambili. Ankile yokholo iqinisekile kwizithembiso ezivela kungcwele kaThixo, kulapho kulufunyanwa khona ukholo lwethu, hayi kwimvakalelo, hayi yoba siziva njani ngelo xesha, hayi nokuba imoto yethu yophukile okanye ilungile, sisebenzile okanye asisebenzanga, sinemali okanye asinayo. Ukholo lwethu aluxhomekekanga kuloo nto. Ukholo yimeko yokomoya, ikwinqanaba lokomoya elimangalisayo lithela bekwa entliziyweni zethu njengesipho esivela kuThixo. Siyolala nalo lukholo, sivuka nalo. Ukholo sisipho esivela kuThixo. Lungekho ukholo, akunakubakho ukumkholisa kakuhle uThixo. Kwaye yiloo nto sifuna uhamba kule ndlela yokholo, singaqikeleli ngokugqithisa kuyo yonke into, kodwa sinike umdla kuThixo, umdla wethu ube kuThixo, ube selizwini lakhe, ube selizwini lakhe, ube kwizithembiso zakhe, kuze nathi ngokwethu singathandabuzi, singabakhubekisi nabanye, kodwa simnike imbeko uThixo ngalukholo, sihambele phambili sonke. Side sibe namava, samkele zonke izinto ezi uThixo asithembise zona elizwini lakhe. Abraham ngokuqinisekileyo wayenoba nelungelo bathi uyo yonke le minyaka, Nkosi uthini ngesithembiso? Kodwa into esiyivilele sukela uThixo engazange funge ngaye omnye umntu, wafunga ngaye, wayicacisa kuAbraham ukuba ndithethile. Into endiyithethileyo ayinakutshintshwa, ungaxhomekeka ke kuloo nto, inyaniso. Ngoba uThixo zange alicacise ixesha, kwaye kumele siqonde kuba ilizwi likaThixo liluqobo, izinto azithembisileyo azinakutshintshwa. Kodwa asinakulixela ixesha, azange sixele naye loo nto. Ngako ko uba bekunjalo bingazuba lukholo ke ngoku. UThixo uzenza zonke izinto zilunge. ukuba kuphela sibambelela kuye ngeentliziyo zethu zonke simthembe ngokupheleleyo sithwale izithembiso zakhe ezintliziyweni zethu simbulele ngalo lonke ixesha ngokusinika izithembiso ngoba kungenzeka ukuba asimbuleli ngezithembiso zakhe kodwa siyakhalaza ngokuba engazizalisekisi kwaye akanakuzalisekisa ngokuba kwelaa xesha kwaye kunqanabe linjalo asikho kwindawo apho sinokuzamkela khona nakanye ngaba sayiqonda ithetha ukuthini le nto izithembiso zikathixo azikhopha ukuze kuthethwe ngazo sithi kutheni ngekenzeki kutheni kunje kungahlukanga izithembiso zikathixo ziya kuma izulu nomhlaba singadlula iintaba neenduli singanyamalala nje uba lisitsho icula njengabantu siyakhawuleza ukuthi njengomzana uFrank kuza kwenzeka nini kwakwenzeka kanjani kuyawuba njani kodwa loo nto iphezulu kuphela apho ayikho sentliziyweni yam noba ndifuna uthetha into kodwa ingavela entliziyweni yam ingavela nje kwindlela endibona ngayo kakhulu xa ingenziwe elizukweni lukathixo kakhulu xa ingenzelwa ukuze yakhe ukholo lamakholwa xa ndivumela intliziyo yam ithethe owu khona umculo wasezulwini kukhona uvakalo olumangalisayo luza ukuviwa izithembiso zikathixo zingu-ewe zingu-amen ukuze kuzukiswe uYesu Kristu inkosi yethu xa ndivumela intliziyo yam ithethe sele ndibona iinto ezininzi ezingenakubonwa ngamehlo yanga kungenzeka ukuba sibe nokholo entliziyweni zethu yanga singathi phambi uba sithethe singathula kuqala sijonge ukuba ingaba sithetha ngentliziyo na sithetha into evele elukholweni okanye sifuna uthetha into evele engqondweni ngezizathu ezithile ingaba sonke azange sizifumane sisenza zombini ezinto na okanye ndimndedwa onetyala ngako oku ngaba nonke nakhe naziva nilolu hlobo nganga ndingandicela uba niphamise izandla ngubani wakwaziva ngolu hlobo wonke umntu nantsiya ke kodwa ngoku kumele sikwazi ukwahlula phakathi kwento esisele intsikelelo nento engasiziseli intsikelelo ngalonke ixesha xa sifuna uthetha izinto ngokwezizathu zethu sahliselwa phantsi saze saqhatha abanye ngokholo lwabo kodwa ngalo lonke ixesha xa sivumela umoya kathixo ukuba uthethe ezintliziyweni zethu kwakohlukile abanye bomelezo baze baqiniselwe elikholweni labo ukuba awufundanga enye into kulentseni yanga uthixo angasinika usukela ngoku ukucalula okucacileyo ukuba sazi ukuba phambi basithethe ngoba nothethayo ngaba kuthetha umoya kathixo entliziyweni zethu ngokwezithembiso zikathixo okanye sizawuvumela iinqondo zethu ukuba zithethe kumele siqaphele oku ngalo lonke ixesha ngoba into evele engqondweni ayinaze ikwazi ukuthwala isiqhamo sokomoya ngokuchasene noko iza kubhekiselwa engqondweni kuze umonakalo wenzeke. Kodwa kuba thina njengoko Abraham sibe amangqina ngokholo. Sijonge kongena kubonakala njengathi singambona. Ewe. Ngoko sele sikuvile kumzana uBranham. Wathi ndiyambona uAbraham. Wathi Sarah, yiza. Masilungise yonke into ngoba uThixo uthe sizawuba nomntwana masiyothenga amanapukeni. USara, why not ngoku Abraham? Iminyaka mininzi sele idlulile, silungise yonke into, silungisele umntwana. Njengoba utshile uba sisithembiso sikaThixo, yintoni ingxaki kuwe ke ngoku? Kodade, kubafazi. Hayi kuba sifuna uthetha kakubi ngesini sabo, kodwa ngamanye amaxesha into ethithiweyo inga omnye angathi athi kuzawude kube nini, izawude yenzeke nini le nto. Ngathi ndiyamva uAbraham esithi uba kuzawude kube nini andazi, kodwa inye into endiyaziyo, lo uthethileyo nam ilizwi lakhe liyinyaniso kwaliqinisekile ngoku kude kube nginaphakathi, kwaye kuza kwenzeka njengoko watshoyo. Kwaye ngako oko sibuyele ekuqaleni komnqophiso omtsha ukuba makwenziwe kum ngokwelizwi lakho. Unoyolo wena ukholwayo isithembiso kuphela apho izithembiso zikaThixo zikholwa khona, kwaye apho abantu balinde ukuzaliseka kwazo, apho umoya kaThixo ubazisa ebomini ngexesha lililo kuze kuzalisekiswe ilizwi ngoba balo. Ulwenyulo lukaSirayeli lwafumaneka ngela xesha. Ulwenyulo lwentlanga liya kuzuzeka ngoba balo lukaThixo. Nathi ngokunjalo kweli xesha, kwaye ndiyathemba ukuba akukho namnye oza kuhlekisana nengcinga ethi mhlawumbi bathatha inkululeko eninzi. Akekho umntu othatha inkululeko apha. Siyabulela nje kuThixo ukuba uthe wathetha nathi ngelizwi lakhe nangomoya wakhe, njengoko wathethayo noAbraham nabakhonzi bakhe nabaprofiti nabantu bakho kuzo zonke izigaba. Kuphela abo uThixo athethe kubo banako ukholwa. Kuphela abo iNkosi ibanika izithembiso zayo banokholwa. Omnye akanokholwa nje akwenzeki oko. Ewe, banako ukholwa kodwa bakholwa ntoni? Awu bafuna ukukholwa njengoko satsho isibhalo. Kumele qala bamkele izithembiso zelizwi likaThixo ngentliziyo elungileyo. KwaUthixo uzawuyenza yonke enye into ke kuthi sonke ngoba balo lwakhe. Amen. Masimeni sidumise, sithandaze. Siyakubulela ngeentliziyo zethu zonke ngako ukuthembeka kwakho othe wakugcina ukugcinela bonke abantu bakho kusukela ekuqaleni. Siyakubulela ngoba balo lwakho, kuthando lwakho ngayo yonke into. Kwaye siyacela Thixo othembekileyo ukuba usenze thina bantu abahamba endleleni zakho, usenze ukuba sibe ngabantu abakholwayo bathemba kuwe, abagcina ilizwi lakho entliziyweni zabo, abavumela umoya wakho ubuthethe kubo ukuze usebenze. Thixo othembekileyo, samkele sonke uNkosi ukuze sakhane eluthandweni lakho uNkosi. Siyakubulela ngawo bantu bakho banyulileyo, ngaso isihlwele esiyindimbane, ngabo bonke abo othe wabamisela kweli xesha ukuba bave bakhole ilizwi lakho nezithembiso zakho. Yanga intsikelo yakho ingahlala phezu kwethu sonke ngoba balo. Siyakubulela ngakho oku egameni likaYesu. Amen.